yakujishanye cyangwa 21. Pauli yabonaga yuko Uwiteka amwohereza i Yerusalemu. Ariko Abakristo benshi bamubuza kujyayo, bavugaga bati barakwica byanze bikunze.
Ubuse mwene data, uratekereza ko Pawulo yatinyaga gupfa?
Ndaguhakani. Pawulo asubiye i Yerusalemu yagiye mu isinagogi. Abari babonye Pawulo mu yindi mirwa, bamubonye i Yerusalemu batangira gusakuza, babwira abandi. Bati umugabo ni ugenda mu mirwa yose yo mu mahanga avuga iby'amategeko y'Abisirayeli n'Abisirayeli. Bati yazanye abanyamahanga benshi mu rusengero arwanduza. Ibi birakaza abantu bose baraho. Nuko baramufata batangira kuvuga. Nuko umwe mu ngabo z'Abaroma yumva induru yohereza ingabo ze kuza kubabuza gukubita Pawulo. Mbere yo kugira ngo izi ngabo z'Abaroma zimutware mu munyururu, yarabwiye ati mumbabare mbaze ngira icyo mbabaza. Nuko ageze ku irembo ry'ikigo cy'abasirikare, arahagarara abwira abantu uko yari yararwanije Abakristo. Abantu bamutega amatwi kugeza igihe yavugiye ati, Uwiteka yanyohereje kuvuga ubutumwa kubwira n'abanyamahanga. Abisirayeli ntibifuza kumva ibi, nuko batangira gutera amahane.
Nimumwice, nimumwice, nimumwice,
niyitwa Peo, nimumwice. Nuko ingabo zitwara Pawulo zimushyira mu munyururu. Inshuro nyinshi Abisirayeli bagiriye nabi Pawulo, ariko ntibyigeze bimurakaza naho ngo bigire ikindi bimuhinduraho. Yari azi neza ibyo Uwiteka yamugeneye, kandi yari azi ko akazi k'Uwiteka katari karangira nta kigomba kumukoraho. Pawulo yatubwira mu Baroma igice cya 8:28 ati, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Niba si Uwiteka ari ku ruhande rwacu, ninde ushobora kuturwanya?